Urban Music.
O jamani, kwenye shida tunasaidiana, na kwenye raha tupo wote mwanangu, si ni marafiki toka tulipojuana. Tunaishi peace yani kama ndugu yangu. Kwenye shida tunasaidiana, na kwenye raha tupo wote mwana, si ni marafiki toka tulipojuana. Tunaishi peace yani kama tumeshia mama. Ona basi ukiwa nazo na kujua
kuwache minazaje, we upigwe inawezekanaje? Tunione naletewa unyonge wanazaje, wanipige tunawakata majembe ao. Wendo akunizika muni wangu, nakubali chafu yangu. Wendo akunizika jeshi langu, shina sita chafu zangu. Wendo akunizika ndugu zangu, badi ya taoni wangu. Kendo kunizika chafu zangu, vinanda klasiki chafu zangu.
Na vikumbuka visabuni sabuni, we pamoja na vyakula. Uvokuwa ukiniletea mikipindi nipojera, na nikikandiwa maskani wanapata sila. Na tukiwa kwenye vigodoro na nikamatia chula, ila niliumialo pale niliposikia mke wangu ameolewa tena. Chawa wangu na mabisho japo nikuta majanga, hakuna nilomuona. Shabiki zangu mtani uko, najua lilia sana, kajua sirudi tena. Ngeleza kitu kingine bro, wengine wanauana, wengine wanaoana. Yule jambazi lomfanya rafiki nikiza ni shabiki, najua ndo kaniponza. Sio ni ndugu wala rafiki, wando mepamba na kufa na kupona kamsa.
Aijalishi
sio ndugu wa damu mimi na wewe.
Aijalishi
kwetu mbande kwenu kisa.
Aijalishi
mimi sifanani na wewe.
Aijalishi
nilijua na vipi na wewe.
Aijalishi
we Mkristo mimi Muislamu.
Aijalishi
we Makonde mimi Salamu. Wendo kunizika chafu yangu, nakubali muni wangu. Kenda kunisika ndugu sangu, visa sije ulinyi wanangu. Kenda kunisika uni wangu, polisi gengi jeshi langu. Kikyoko mapesi towa kubeba mwili wangu, kwa kali pesa nyumbani kwangu.
Acha baria, we jamani, au nipingi siku pingi we mwanangu. Au nipingi siku pingi chafu yangu. Au nipingi siku pingi we mwanangu. Au nipingi siku pingi chafu ya
Bani Music we mwanangu. Chafu yangu we mwanangu. Chafu dura makabila we mwanangu. Chafu yangu we mwanangu. Chafu ya we mushizo we mwanangu. Chafu yangu we mwanangu. Chafu ya Fazili Chunchu we mwanangu. Chafu yangu we mwanangu. Chafu yangu, oho.
Wanangu mepatani, amepatani. Nauliza mepatani, amepata. Mana teja kapata unga, chula kapata kanga. Kuku kapata banda, malaya kapata danga. Masai kapata panga, maiti mepata sando. Muna mepata genja, shangingi kapata wanja.
Wanangu na yo na yo yo, na yo na weki wangu na yo na yo yo. Nayona Makizube nayona yo yo. Nayona Machizi Boti nayona yo yo. Nayona
we jamani, magodoro tumeweka maji, leo tupo mpaka mishare. Watoto wadogo mwende mkalale, wakubwa mwende akamba.
Yo yo hapo ikiende mefeli black, kirudi napiga kiki.
Reverse twende, reverse bus, reverse twende. Leave on a kata kata, leave us twende, leave us bus, leave us twende,
Don't leave us, come on, Mele. Don't leave us, change it. Don't leave us, boss. Don't leave us, change it. Don't leave us.
Hey, Prince.
Atia. Where did soundy? Anakusalimia Julius Makili. Dino na rumba, balala kizi. Western ni makola wewe, DMK.
Acha baria. Abala MC shina sita kipaje. Anikiwa na bani music. Anakubali sana wasewa vinanda classic. Atimu ile ile shina sita kipaje. Anakubali sana manager Smolda. Anakubali sana wanangu 26 kipaji. Watoto ambaga Temeke Kinondoni mbaka ila. Wanangu wapwani mbaka bae. Ashokari wewe.
Wewe ni kiwango.